on the beat.
Africa, Africa, Santum, you see. A Jacob, but you don't care from a bishop, you are sick. Anakubani sana wanakwa sofa kuro.
Skater sound.
Nipatie dule langu nige kunipa utamu. Umekosa vitamini mwili wangu. Nililelea kwa nizamu kapokea majukumu saki. Kushea na wauni wangu. Nipatie dule langu nige kunipa utamu. Umekosa vitamini mwili wangu. Nililelea kwa nizamu kapokea majukumu saki. Kushea na wauni wangu. Tunda na rimega na lilamba. Maganda, the weather and the posa, the ketchup window, a kangaria, and the megan and the lava, the mesa bakamaganda, the weather and the posa, the ketchup window, a kangaria, not to the tunda lava, sit a man in my bishop, we surely can hear a lonely. Soon as you open to one good day, you are coming up and that you land that you miss it every day. Tumia mana tunda linafanya selewi ye. Bila kena zili kwenda siku sina katika leo tunda naliweka fi. Tunda ni tarira kwa mada.
Tunda
mamu ni chokwe na udenda.
Tunda
bila sekta linaka.
Tunda
wakala maden China. Tunda ni tarira kwa mada.
Tunda
mamu ni chokwe na udenda.
Tunda
bila sekta linaka.
Shanky supplier.com.
Nama sposa mababa ndo mapapa. Kwa siku teke wakakupa madizaina. Kuna vichu usaribu ya kokala. Nimelisi kwa sidanganyu ina mchina. Kuna masposa mababa ndo mapapa. Kwa siku teke wakakupa madizaina. Kuna vichu usaribu ya kokala. Nimelisi kwa sidanganyu ina mchina. Nipatie dula langu nige kunipa utamu. Umekosa vitamini mwili wangu. Kapokea majukumu saki kushea na wauni wangu ni. Nipatie tunda langu nige kunipa utamu. Umekosa vitamini mwili wangu. Nililelea kwa nizamu kapokea majukumu saki kushea na wauni wangu. Tunda na rimega na lilamba.
Tunda
wanameza baka maganda.
Tunda
nikide gweda na lifosa.
Tunda
pepecha mwendo wa kangaria.
Tunda
na rimega na lilamba. Kama ganda nikide kweda na rifosa. Pekecha mwendo wa kangaria. Zungusha ukache kama ujaki. Madangana ya vuti ya na kismati. Yungesha ukache kama ujaki. Madangana ya vuti ya na kismati. Kadada chini, chini, chini mama chini. Chini, chini, chini nipe chini. Chini, chini, chini dada chini. Chini, chini, chini mama chini. Aisiapa, Africa, Africa, some to my OC. I just hope I jump on out there from Moro Johnny, Moro Frank, Moro area. I got respect to manager Dunia. And I could buy this as a big boss, Ari from Sara. Aisiapa, what to cross him, Joshua. Aisiapa, what to drug in area. And I could buy this on one and come a play. And I could buy this on one and go a fetty chama. And I could buy this on a selim silai. Aisiapa Mudauki. Aisiapa Dogoya Kubu. Aquare que mamse
Chunky supplier. 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 Supplier.